tulicheza kombolela ukuti ukuti, lakini solewa mimi nawe. Fashila nivaye suti, unataka nitoke nawe. Upate menu ofuti, hoteli franika lale nawe. Sijo kawaza kibuti, utafanya mini pagawe. Sijo kongwa na mavogi, utanifanya nisilale. Una penzi ya ninogi, nimisechezo na machale. Usijo kongwa na mavogi mama, utanifanya nisilale. Una penzi ya ninogi mama, nimisechezo na machale. Baby follow, follow, follow me. Kama mapacha, awapendi wanasema. Pindi tupo karibu, walitamani nipate ukilema. Walisema penzi limenova sai. So kweli, mbona machoni nimerealize. Washa feli, mbona na nimepanga nkirudi. Takuretea zawadi, iwe zahabu haurupi. Tekuta kwa mama Richardi. Na nimepanga nkirudi, takuretea zawadi, iwe zahabu haurupi. Mama Richardi,
you baby you marry me, oh baby you marry me, I think baby you marry me, oh baby you marry me, will you baby you marry me, oh baby you marry me, I think baby you marry me, oh baby you marry me, ah yeah,
will you marry me,
ah yeah,
think you marry me,
ah yeah,
will you marry me,
ah yeah,
think you marry me,
puliza kama ya moto. Ebu punguza utoto, awakufunzwa mkoleni, wanapenda choko choko. Abado kamuda kadoko, sitachelewa kurudi. Punguza asila za moko, wala sifanyi kusudi. Walisema penzi limenova sai. So kweli, mbona machoni nimerealize. Washa feli, mbona na nimepanga nkirudi. Takuretea zawadi, iwe zahabu haurupi. Taikuta kwa mama Richardi.
Na nimepanga nkirudi, takuretea zawadi, iwe zahabu haurupi. Taikuta kwa mama Richardi.